kakaye ni jamana kuntiki kala seluye faso jamama kajira kafoko mali fangasi na maton sumala sise kakene wa klifline na abibla klifline na yetu majumaini wadu koson yuwarka bela jilin farla nyonka kukanishungu ya takamake dugu infanta aninani bela jilin kono wala sa sumala bila libe tilia Dow fana ka fola ka foko mali fanga sina maton sumaila si sebe balula abe songa bali maula gurdo bokum jiwa bambara aletola ka bomopti marala.